Fresh out from NigerRemix.com.
Ngiyabonga baba, ongisindisa, ongihlisa umswelo, ongisinda, wachintsha impilo, wangibusisa, waba nami, ngikudinga, mangifike ebumnyameni wakhanyisa, wambamba ngesandla, wangikhipha kuzinto zomhlaba bezifuna ukungicisha, cisha. Ngiyabonga baba, ongisindisa, ongihlisa umswelo, ongisinda, wachintsha impilo, wangibusisa, waba nami, ngikudinga, mangifike ebumnyameni wakhanyisa, wangibamba ngesandla, wangikhipha kuzinto zomhlaba besukulimcisha cisha bayo asambe ke.
Papa was broken. Bazoba mende, bakhulu linhliziyo. Bazo repent, bagcine semthandazweni. Bazoba lapha, bayeke lukhala. Bakhulume nofata, bazoba siza. Bazoba siza. Wawa, wawa. Abophe emthandazweni. Papa was damaged, bazoba fix up. Papa was broken, bazoba mende, bakhulu linhliziyo. Bazo repent, bagcine semthandazweni. Bazoba lapha, bayeke lukhala. Bakhulume nofata, bazoba siza. Bazoba siza. Bazoba siza. Bazoba siza. Oh.
Fresh out from NigerRemix.com.